vine bebando bebando agamba maitonga wati ibweni wengo meteno agamba tuibiti mwingi lakini bebando bebando rasili mali tutambinge itanga tajangi okamba natango jimwangane ailu lakini bebando bazokie Tajiani yokam na tangu timani ne ailu lakini bebando bazokie. Nundazi yami nukamba itongo bandwa ilakini Tabini kiki uchatwa ya silanga kwekundu kwa kwisa Nundazi yami nukamba itongo bandwa ilakini Tabini kiki uchatwa ya silanga kwekundu kwa kwisa
Together,
we
want to give
a
Executive India. And anyway,
Malone Yate. Grand Round.
My name is Masia Coca.